kun radio sagale amerikati radio sagale amerika utata qabega jmaatat galgale keessa sala mawalakka jil qabega sasadit meter bandi digdemi shani sodomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal qaba fagof dioda radio satellite nail sati marsariti fula facebook igenya ratti kanen saganta genyor doftan dagge fato tagenya jalla tamakamoltan jimaata eblekuda sagal barakumala mafkuda sagal akalakof sa etiopia timmo eblekuda tokko barakumala mafkuda tokko kesume sankestan ran modan diti
Omar Al-Bashir angorra egadar bamani torban tokko kadar betaus ammayu bulchisi sivili had abbatu jachudan mormini tifufejira matawdu arra tattam jirtu anjallan negamada.
Kakalesa muda mani tana presidenti noromea obbosh madlis abdisa arra garadam dorlot imaludan hoggano tawasa wali mariatani jiru. Kataita presidentumma oromea arra kasamani ministerumma etisa federala etiopia timudaman obbolamma magar saf hoggano tana nicha kabrof kalesa dama ke sati sirnige gesa tasdame jira. Kalesa finfinne mana barnota general wako gututti baratton heddun tibamani mana wallan sade musani hoggantu tantun mana barnoti cha dubbatani jiru. Kopi misomasnik abna marafu agat umurasa genta genya tunu wali nturajen gifato ta genya ammoduf gara jallan niti debin.
Warani Sudan, presidenti biyetti katuran Omar Al-Bashirin angorra darbe biyetti gatuate torbanto kobod hirirto nammayu bulchinzi sivili akka hunde samuf gafata jiru. Ministri ittisa Sudan ka kartum ke saachina hirirto nitaudan mormika nitifufa yotaw kaunsili sivilo ta hunde suf makana mota walittika bajiru. Kunis warana biyetti gage subakabu suf ta un beka mejira kaunsilin sivilo ta hunde famu kayero chaumsa. Yota u harka furtama kataan dubarto ta tu kesa targama jet amera. Hera Uganda kesa dange famu umri akka ka uf manni murti hera murtese manni murti mummichikan Uganda raggasi sejira seratum tonni mormitu garu. Murtin kun sirri miti murtina ka akkan kennami nagarsi saaje presidentin Uganda Yoweri Museveni. Barakumala maafi digdami tokkotti filmata presidenti gagge famurret umrisani torbata mishani takka dorgomanif charra kennejira. Manni murti mummicha kamisa kalesa murti barakumala maakuda saddet dabarsame kamusevenen akka dorgomu dandaw mirkanese sana irradebi raggasiseer. Musevenen barakumala maakuda ja marsa arfafa presidenti tauda muda munsani niyadatama. Mumichi ministera mali fi motum mansani gutum matti kamisa kalesa angogat disa nijiran. Ipsi wajira presidenti biyetti Ibrahim Keita Abrabe akajarut. Mumichi ministera fi misensoni motum ma kannembro angogat disu sani presidenti chisimata nijiru. Biyetti kutawalta kesa tokkarri ega hammate boda tarkam fi kanafuratan. Kunis baati darbe horsi se bula. Gosa fulani dibato kovjatam shakam tota adam situ dagon jedamanin egajje famani boda. So kumamotu mota kagawase to gadarbe hawasne fulani fikan dagon gidut walwalansa gagge fame dubarto ta ijollev irota ibbajanta antu due. Torban la madura magala galma motumma mali bamako keset ummanni heddu minan hirire motumman hokkara sanat absisu dadabe jechudan mormaturan. Kristanon ni kumaheddun jimaata harra magala Jerusalem sheduri lafa Yesus Kristos itti fannifame ture jedhani amanani tarra walitti qabamani jiran. Yaadanno guyya fannifamu gofta Yesus Kristos kanarra kabajame olurat amantonni fanno mukarra hojjetame gatitti itti baachuudhaan macaafa qulqullu dubbisuun farfata olan. Kristanon Israel keessatti argaman kun guutummaa addunyaarra guyya fanno kana yaadachuuf akka ta'e ibsameera. Qorataan addaa United States Robert Mueller filannoo pirezidaantii bara 2016 Ameerikaa kan ilaaleen gabaasni qopheessan guutummaatti akka dhiyeessaniif dura ta'an koree seeraa kan mana maree United States Gerald Nadler ibsanii jiru oduun keenya kanuun.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittana Presidenti Nanno Romea, Kalesa Mudaman, Oboshmalis Abdisa, Arra Bakabuota, Awasadem Dolov, Kellem Wallega Walin, Maritas Zanijiru. Namoni Marichat Tirmatan, Agitoko Radio Sagale America, Yada Kennanin, Oboshmalis, Nagenya Godinicha Debisuda Wada Senusani, Himanijiru. Maridem Dolot Gegesame Kana Boda, Immanagenya Dangarati. Maria Chudav Garasusati Malunsanis Bekamejra, Nakur Malkatuna Kamteragabas.
Ittana President in Anno Romeo, Bushmelis Abdisa, Kalisabeka President Idrani, Opo, Lemmamagar Sabun, Elfin Mudaman, Haradawan Natasa, Magala Dembidolo Titas Suisani, Wajiru in Motor Communication in Motuma, Godina Kelam Wulaga, Big Sejra, Obushmelis, Yero Kamole, Hasa, Godinicha, Bekawan, Walin, Marathanit, Nagastas Kepi, Nanu Sanadev Sanimberkanesuf, Motuman, Arko Jatajuru, Dubachuisani, Televisionin, Sakunam Tiromea, Owen Gavasijra. Yeron Chumsa, Amme Vagini, Ten Weltatati Fi, Waregam Kudabar Paduantef, Gamanuma, Kopau Kamnaja Chuisanimo, Angavas Tajajala Urito Gati. Ana Dali Sadirla, Kamarikudame Retirmatan, Obomel Sehika, Dawan Nasoni Gamin, Itianam President Chata Sanret, Ergea de Kinamboda, 120 Marathan Ilaxis, Radio Sagale America, Tuaniman Kabu.
No better was a modern. I did that is a gear. There is a gate. I'm excited to have a speech.
Haji Ahmed Alihi Magala Gabaru Vifra Kan Hirmatan Imbuto Obushmelis Nagan Wara Garag Elemulaga Takadebu Wada Lusin Sani Rujadan Malif Mudamani Kuyalam Mufat Garisani Akadakanilatsis Yadisani Nati Manichuru.
Sebab ni saat itu betul betul nak mungkin juga. Kata beri mereka lama lagi terak kau lagi nyawan jiruhi. Lagi ini kan ada cara kita sebenarnya dengan rukun zani bayar dengan macam mana. Jadi kalau ada sekian ye kini tu kumar ye kini ada ganja orang mana kan itu kumar sahaja membunyai revolusi tanah ini ketua revolusi kalau kita. Jadi anak kan tiap manusia pun tu kan madam manusia tu kau dia madam itu saja nama itu jiwu angkanya nyawan mungkin lagi nyawan terus beri semua dua asa umda nyawan juga disini. Bukan tu tak yang akan kita lakukan ni rabbi.
Gifatota Kenya Garagabasa Tanuti Chena Gamabratin Kataita President Tuma Oromia Rakasamani Minister Umatisa Federala Ethiopia Tumudaman Obulama Magarsav Oganota Kabrodav Kalesa አዳማት ስርን ገገሳ ታዘመጅራ ከስርነ ሰነረት አርገመን ሙሚች ሚኒስትር አትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኦገንስናን ኦሮሚያ ሃራን ኢማና ጉዳት ከነመይ ኡበቹዳን ጋፊ ኡመታ ደብሱዳፍ ኩተን ኖኖጀቹ ቀበጀደን ይጅሩ ሙክታር ጀማልቶ አዳማራ ገባሴ
ሙደመጉያ ከለሳ ጫፈን ኦሮሚያ ኢታና ፕሬዝዳንት ታሲሶዳን ሆገነ ቡልቺን ስሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ኦቦሽ መልስ አብዲሳ ሙዴምቦደ ገልገለሳ ሰገንታ ግግየስ ሆገን ሶታፊ ገለቴፈና ዲሃቴን ኦቦ ለማ መገርሳ ዶክተር ወርቅነ ገበዮ አዴ ጠይባ ሐሰኒፊ ዶክተር አለሙስሜ በዳስ ሜዳሊያ በዳፈ ማኒት ንንጅሩ በዳስ ቸከላተን ሙም ሚኒስትሩታ ዶክተር አብይ አህመድ ሆገንቶኒ ኩኒን ሆጂ ሳኒ ሂንጅ ፈተኒ ጎቱማ ዳንከኔም ባአተኒዳ በከዴ ማኒትሌ ሆጂ ጀቦ ኢሳንራ ኤግነጀቹዳን ዱበተን ከዘትዩ ጉማቺ ኦቦ ለማ መገርሳ ጉዳቱ ለቀንጀረን ዶክተር አብይ ኦቦ ለማን ሆገነ ጭኒንሱ ኡመኒ ኦሮሞ ጃራ ተኮከ ሰቱሬ ነመጨሲሱ ደንደ ኤበጀጠኒት ንንጅሩ ለማን ቀፍሶዳፍ ኦፍ ወሬጉ ኩተቴ ኡመተ ኦሮሞቲፍ ኢፋ አርገምሲሱ ደንደ ኤትኒንጅረ ጀደን ሆገን ሲያርዳ ኩኒለ ዲሞተ ኦሮሞ ገመፉል ድራት ትሁጀ ተሞቀባን ረቲ ጥየፈቴትኒን አከ ሆጀቹ ቀቡፊ አከ ወሮተ ሀርዳ ከና በዳፈሙፊ ገለቴፈተሙዳፍ አባ ጨራ አከ ተኦፊሌ ኦፍ ቆጴሱ አከ ቀበን ዶክተር አብይ ዳማኒጅሩ
ኤርጋን ሲንቀቡ ረፊና ንቦቀቲና ቢሮቹ ፈተኒራ እንታይና ፊካ ሰበተን ተጃጅላ ኡመተሞ ተጃጅሉን ከበጀ ጉዳ ተውዛበርተን አንጎ ሃራ አርገቶ ሶንታን እትጋተማ ሃራ ቀዋቹ ተውዛ በርተኒ አቦቲ ገዳን ጎርፍተኒ ቀሬ ቀሮፍ ቀሬዎችን ማሪየተኒ ሃዮ ተሮሞጅ ማሪየተኒ ደቺ ኦሮሞ ሶምሱፍ አከወጀተን ኢማናንኩን ከመቱማ ከንፈ ከነመተ ኦሮሚያ ጉቱ አከተ ኤርጋኩን ሲንደበርሱ በርባድ
የሮንኩን የሮጅጅረማት ከንጀረን ኢታናን ሙም ሚኒስትራ ኦቦ ደመቀ መኮንን ኢመለበዳዲና ከነዱ ጎምሱዳፍ ቦቀናሌ ሙርቴሶ ከሰደርቡ ቦቀናሌ ከኒን ከሰደርቡ ዳፊ ጨውዳፍ አሞ ሶቺሌን በልአንታስ ፈሙልዱ በተኒ ሲንጅሩ የሮ አማከነ ጅጅረማ ዱፈከነ ያበነቲኒን ኢመላቲኒን ጅረጀጠን ኦቦ ደመቀ መኮንን ኢመል ጅጅረማ ከና አሞ ቦአሌ ሚልካያ ሄዱሌ ከንገል ሜሲስ ደንቃሌን ከንሰሙደቴ ተኡሌ ካሰን ሆገንቶኒ ኦፍቱለኒ ሐዋሰር ራፈጋተኒ ኦሶንተኢን ህየሳፍ ጉረከነኒ ኡመተ ግጌሱን ድርቀመሴና ኑረካ ሄዳንሌ ዱበተን ኦቦ ደመቃን
ወጣቱ ወንድሜ ሽመልስ ኤንን ሐላፊነት መሸከም ኤንን ታላቅ ህዝብ
ኦበለስቲ ደርገጀስቲ ሽመልስ ጅጋፈተሙማ ተነባጠቹን ኡመተ ሐንገፈከን ናኖ ጉዳ ከነባጠቹደ አማና ጉዳ ዳፊ ጅጋፈተሙማ ኡልአናደ አደምሶ ተሐንገ አማ ዱፈከሰቲ ይመሎተ ነመቦንሰኒፊ ሚልካዋተ አን አኩመ ይመለ ጅጋፈተሙማፊ ሰደርካሌ ሐራ ከረብራቲ ጅጅረመ ከነተርካን ፈቺሶዳፍ ሐዋሰከን ህየሰ ከነበራሩዳፍ ቢየ ጀብዱ ኢጃሩዳፍ ዋንተኤፍ ኢሱመከነ ዱጎምሱዳፍ ኦበለስቲ የሽመልስ ሲፊ ዋህለን ኢሳ የሮጋሪ በረሆጂ ኑፍሃተው ጀደን ሆገንቶ ተከነራ ዋህዱ በረን ከንጀደን ኢታናን ፕሬዝዳንት ቡልቺን ሰሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ሃራን ኦፖሽመልስ አብዲሳ ኢፋጂ ሐዋሰከና ቡአበሂ ኡመተከና ገልማንገሁዳፍ ዋህዱ ሆጀቹዳፍ ኢሌ ካሮርፈነ ትኒን ጅረጀደን ሆጂ የገለመከነ ዱጎምሱዳፍ አሞ ነሞኒ ሁንዱ ኢርገመ ኢትከነ ገልማንገሁዳፍ ኢሌ አከ ጥቂፈተኒ ትኒን ሆጀተን ኦፖሽመልስ ዳማኒጅሩ
ረኮ ኡመተከኛ ይክኔ ኦሮሚያ ቂጣን ጃሬ አከ ኦሮሚያን ረኮ ኡመተሺ ብረደበርቴ ኡመቶ ተብራት ይፍታት ጎቹዳፍ ሐልከኒ ቡያ ሆጀቹቱን ራይገም ሆገንቶ ተከኛ ራይስ ዋን ጉዳ በረቹ ደንደው ኑረጅራት ሆገንቶኒ ከኝ ሆገነኒ ጅጅረማ ፊደኒ እንጅፈኖ ፊደኒ ወጀለቲ ሶገነኒ ሆገንቶ ተወረተኒ ሆገንቶ ተፈከሳን ቡደንዳኒስ ለፈካኒኑ ተገርሰኒ ጅሩ ኢሰከነሞ ጫሳን ከኛ ሰደርካ ሰደርካ ዳንጅሩ በከጅሩ ሁንደት ሆገን ሰውረቹ አሳሳ ጭምሱ ፈኢውመተ ከኛ ጣሎተ ዴቢስ በከውንደት አንጎምሱን ሞቱማ ኦሮሚያ ጭማቴ ሰደርካ ሁንደት ጃሩት ኑራይገም
ሰገንታ ግግሳ ከነረት ከነርገመን ኢታናን ፕሬዝዳንት ቡልቺን ስሞቱማ ናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሆጂ ጭሆን ሰከነከሰት ራወተም የፊጅጅረሞ ተከነከሰት ሚልኪሌ ጉርጉዶን ገልማሁሳኒ አከሱመቲ ቡአበሂ ረኮ ደንቃ ዋህዱ ረቲ ረኮን ኡመሙሌ ካሰን
ሁላችሁም እንደምታቆት በኦሮሚያም በአግራችንም ደረጃ ብዙ ፈተናዎች ናቸው ያሉን ብዙ ችግሮች ገጥመውናል የሰላም የመፈናቀል
ወንድም ትከስተን አካበክተን ሩሚያትሲ ጉለንታ ቢየከኛትሲ ቆርማተ ሄዱኒ ቀርና rakole hedunis numudetaniru kanaka dibe nagenya bukainsa gamahera motummatinisi gufule hedun numudetaniru akasumasi sirni federala kenya yero balara itti kufeda akasise garu demsi kenya ifada rakowan yokabanes gufuwan heddu numudetanisi undesani biretaru nidandenya
gabasa radio sagale america tifkindai muktar jamal adamarra
karagajirtar radio sagale america saganta afan oromoti kalaysa finfinne mana barnota general waqo gutut baratton heddun ibamu mana yarat gesemu sani ogantut tantum mana barnoti chaif sanijiru addegabaynesh mekonin akefsanit baratton laqanaf bani kukufura kankay gara konkolata dan gara mana wallan sat gesemen jidanijiru galmo dawittu gabase
ittanto ogana mana barnota general waqo gutu bartistu gabaynesh akajeraniti tayinkun kamudat kalaysa gara guya jela ala jal kabutura yo ibsan dura baratoni shan ufollana ne kakufan dubatu
dolle shani tito bakatakati gutakati kufan jani fidala sibiro kisimatti fidani yero salqil sine krashe kabna mitni wo yo anjane ture kasitti yalich man tin fakka ne yero jal qabati jechu salboda jole no bulalu ko woya anintani akko gosati gawan godu qabnu gonechu servisi eqabna servisi yamanne ti kara ustale beta lakade men gonechu
kutato ko gesakan baratani demo kutagar gara kan baratani de kan balankun redakabeme
yero jalqabati akkata saati baratta shankeisa barattoni afur kutato kuturan garu tamboda kutuma dadda tirayechu da sandufa turan jechu da baratoni shanan durani male kamboda kuta shanis turani lama turba kaun baki sa jirangechu da mutu kutato kwanga sa galiti qabna wani baki sa tiku fangechu da garu ratalan sai da aimin tidikoda
addegabaynish baratoni kun yotayin kun samudatu laqana bani akaturan imani kananis baratoni sodomishinol midan redakabu dubatan sanabodo manni barum sake center kanfi malfudate jede gaffe
kaunti ka anjamban sanan be kamme yaw qoratamati jira dokumni tali kanajani wandu timani le takollen qabu yechu da jolle na kamati yalamte bate na hundi sanu tuna goma wandu tiragame takollen injira anjamban tanayechu da korono sedisin kuda jitu ga kale sagalgele hangaza takka wolakat man hospitalan turyanu yechu da kanaboda mas gadano ko masudna tikawa ta gita jira mati barattuta tin kana kana yawo itigafatama wajira barnota kan kuta magala conflict migira ture indumanu do lentinya sin jira magala kisa isan yawo walduko ko torne jemit wala kuma kama ligini amma addabani ani tachuman jira wali bilbila qofa marra kage lala jira ichida jira holdu fa jira ichida
baratoni mi da manjeda manis martisani hospitalati ya larga tanigalle kifamu isani mani isan ke sa sadi garu gana maharra irade bidan hospitalati ya labde bifamani rujidan adega bayanash
amma yero da furanta nan gaje sine mali sha imi jiruan ga qoratani biraga mu ti amma se wanti jiruan to kullan kuma kamun kam nan gaman tana warra genye sin kam nan te aranta na sin jiru tre barnoni garu ya hawasni matin to kodo kodo fani afirati mari gogone dira amma garra kore da wajin aka wolti zubbanetti hala migesineti amma sambatetti amutti mati marech legende jira mati baratuta ya amutti qopisha direchu da amma sarihin mana bamuta ke jira mati marech sine sambod mal ka ka jorati ratti mari gogesineti wanto kula fakayani barnoni aka uja wiceta ka tifufu godu da fesu da
obbo kebede gonfa durabwa mati baratuta mana barumsa general waqo gututi mucani sani ganna kuda shani ka kuta sagal baratu bala kale samudete kanan midamushe dubbatu
ishin kan kosi o manjetu nagala shalla che yetti ana maswaqne nagar gare already nagar amulteti nagada ishin olla garu kan isu jimbaratu gana mayu ci satufte wal magala ti garu jolleni imma kana ke satku fani mo wanti ba kanada yeda murra wanne rage injuru amma sati bo daga nan mo daga yenture nan min lamansa dan to ko kade bi an hospital le nani isan mo nan munne daga niru malak rakka sangani de
matin bayen warri jolle ndura mi dame kun amma manabarum sakan rasha kin bufatu sababa kana
manabarum sara shakkin kanu nani chagatu wanti tay mali dai sagadu nakani shakkine to achu barbad lalu skan barbada muni saftu umman oromos kanu bachu ni saftu sakana dange dan
obo kebeden wanti tay kana jeda mi hagayona wanti be kam jiraachu batus ijollen kenya akasitti mi dan rada kabun walla yottilala mu kabum ti jiran akai tantuno gana madambar nota general waqugutu addega bayina shirinitti baratoni manabarum sichatti dukubsatan kun garosu talabe telge famani kana mo manat studebiyani kan karatti dibenitti cime klinika tergalalamanin boda gara hospitala paulo sitige famanis jiru dr dejene de salin baratoto tu manat galani dukubsatanif klinika jidugale sajennanitti yarkenan baratoto kanaratti mallatto kamergitani jide ga fenture
Jolleen kun baay'een isaanii mallattoo wal fakkaataatiin kan isaan dhufan. Dhukkubbii mataa hin himatu. Haalli afuurfannaa isaaniillee seeraan yookaan immoo bilisaan akka wal keessa deebi'aas hin jirre himatu. Darbanii garaa isaaniirra dhukkubbiin akka itti dhagahamuu himatu. Mallattoodhaan yeroo laallu baay'oliin isaanii dafanii afuurfatu turan. Sana bira kan darbe ijoollee baay'een dhahannaan onneen isaanii hin ariifata ture. Baay'oliin isaanii umurii daa'ima keessa jiru iyyuu dhahannaan onneen isaanii naannoo 150 fi sanaa olii kun ariifataadha jechuudha umurii isaaniitiin yoo laallu. Inni biraan mallattoon isaan irratti mul'atu ture afaan Ingiliffaan kaarpoopeedaal ispaasiman jedhamu wayii hin jira. Qubni kun addaan bittinuu dadhabu walitti sassaabamuu kun miila isaanii irrattis mallattoon akkasii kun. Ijoollee tokko irratti mul'atayyuu ture.
Dooktar Dajaneen yeroo barattoonni kun hammi sukkaara dhiiga isaanii keessa jiru gadi bu'ee waan turee fi sanaaf qoricha isaaniif laannee fi kaan ka baay'ee dhukkubsatan ammoo gara hospitaalaatti erginee jedhu. Dhumarrattis Dooktar Dajaneen mallattoon isin barattoota kanarratti argitan maal mul'isaa gaaffii jedhuuf.
Walumaa galatti waa lama. Tokko qaamni keenya asiidii fi beezii madaalawaa ta'e baalaansii ta'e qaba. Yoo gara asiidiittis baay'ate yoo gara beeziittis baay'ate. Haalli afurfannaa qaama keenyaa keessumaa iyyuu yoo gara asiiditti baay'ate jijjiiramaa ni deema. Walumaa galatti ijoolleen sun yerichatti asiidootik ta'anii jiru fakkaatu. Inni kaarpoopeedaal ispaasimiin kun immoo yeroo baay'ee elektiroolaayitii kan jedhaman dhiiga keessa hin jiru. Sun yogguu distarbi ta'eedha mallattoo akkasii kan agarsiisu. Wantoonni sadarkaa kanatti distarbaansii akkasii kana fiduu danda'an wantoota salphaadha jedhamee tilmaamamuun hin danda'u saayintifikaalii. Garuu kana jedhamee dubbatamuuf nama rakkisuyyuu malee wantoonni haala asiidii qaama isaanii jiraachuu ni mala jedhameet ma tilmaamama jechuudha mallattoo mul'ate kanarra.
Poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnees waan kana qorataa akka jiru yoo ta'u dilbata dhufu kanas bu'aa qorannoo samaatii barattootaaf ifa akka taasisu himamee jira. Manni barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu manneetii barnoota afaan Oromootiin Finfinneetti tajaajila kennan keessaa tokko yoo ta'u amma barattoota kutaa 1:9 baratan 1267 qaba. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirra.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii misoomaa. Godinaaleen Booranaaf Gujii Bahaa rakkoo bishaanii guddaa qaban. Piroojektiin bishaanii biliyoona hedduudhaan ganna 10 dura jalqabame agammaa malkaa baasee uummata hin boqochiisne jiru jiraattonni. Har'aaf soraan dhimma kanarratti ittaanaa itti gaafatamaa intarpiraayizii bishaan Oromiyaa obbo Gonfaa Baayisaa dubbise. Garuma saatan sin dabarsa.
Hayyaan babaaruu tole galchumsa nagaa bonadaadoo sanii warra bokkaa argachuu jirtan ammoo soro qabattanii bishaan godin Booranaatiif godin Gujii Bahaa keessatti akka namaa foriin dhuganii dheebuu ba'an qofaa miti midhaanii nuuf facaafatan tolchinaa jedhaniitiin ganna 10 dura jalqabani. Midhaanii facaafacha dhiisi namaaf horii yoo dheebuun baafne. Booranaatti bishaan dilloo yookaan bishaan billiqqoo. Analee godin Boorana 13 waliin geenna jedhaniitiin ganna 10 dura jalqaban akka warri lafa jedhutti namni dhalgaan geegate godin Gujii Bahaatti ammoo bishaan laga gannaalee irraa qabaniitiin biyyaan dheebuu baafnaa midhaanillee facaafatan tolchinaa jedhaniitiin jalqaban sunilleen akka warri lafa jedhutti dhadhuma biddi bu'e gaaf qara jalqaban ganna lama keessatti saniif hin dhaa jedhan. Wujitan lamaan iyyuu biliyoon hedduutti itti ba'e godin Booranaatiif godin Gujii keessatti ammaan tan xiqqaattullee bokkeenni fulaa tokko irra roobuu jira. Namni bishaan xiqqaattullee argachuu danda'a. Taadullee bishaan qulqulluu argachuun ardhallee dhiba. Warri horiin jiraatu laaftu rooban jireessa. Ardeen rooba borammoo duumas guliyaan fula waaqii dhaabateef fulanni hanga himaman dhiyeefitti fulanni miil buuse fulanni jaldoo qabu fula duumansiitti dorroba fa'a barbaade yaa'ani kun jiru morsiisee bulaati rooban jireessa. Umtaateef iyyuu hojii bishaanii kan gaafi silaa jalqabanii ganna hedduun dura birrii Itoophiyaa biliyoon hedduutti itti bade jedhani. Horiin sun agamii itti gaafatamtoota mootummaallee keessaa nama akka dansaan keessaan wiidiidessaatiin. Horiin sun akkanaan baate namni nuun jedhu ardhallee argachuu hin dandeenye. Taatullee faanuun jira. Armaan duratti warra lafa dudubbifneetiin namni dheebu akkam jiraa jenneetiin gagaafanne. Waan warri lafaa nutti hime armaan duratti akkanitti himne. Ardhamma itti gaafatamtoota bishaan Oromiyaa keessaa obbo Gonfaa Baayisaa dubbisuu jira. Guddoo galateeffannaa bishaan lubbu warra nucaqasuu jiruun ammaan tana dhalgaan gahee eegachuu jirtanii. Jennamoo dhadhuma ibiddi bu'ii eegachuu jirtanii jennaan maan jennaan.
Kuma atuu kaastee bishaan Booranaa development corridor kan jedhuun calqabeedha. Karoorfamee kan ture galchat sariitee magaadoo horoollee gobsoo moyyaalee marmaroo taltallee bulee horaa fincaa akkata kanati mirawi gaddi sudafi projecto takana kuranno diyani akkasuma simmo tawanno yar saisani gaddi sudafi yaadame to chalqabame kan maatu ichite rakina budda tujira food security ka jemi kunis karanya katini rakini jira gogi sibara baran meyaka saikini to to gashinshin kide jira umata kana sanira salki sudafi ana yabello arero gire digda dawa fi kaltalle yeroo sanitti yaadamee kan ture maalummi ummata baay'ina isaa kuma 269 fi 230 akkasumas gaalawaan hundumaa dabalateet immoo 111 fi 442 tajaajila kennamareetii osan kan calqabame.
Birraagamiin calqabame gaafas.
Qarshiin isaan qabu naannoo sanii sanni hin turre daataa isaatii yeroo gaafa kana keessatti argachuus hin dandeenye xumuramee. Akkaataa barbaadamuun tajaajila uummataaf hin kennine. Haga ta'eetu haa ta'u tajaajila kennaa jira. Lammata irra deebi'amee ta'u qorannoo isaa gaggeeffame.
Horii guddaatti itti bahuu danda'a horii isaa keessaa hin beeku waan jetteef tadabarti bira dabarreeti. Kanaafuu amma irra deebi'anii hojjechuu jiranii naan jette jitanadhi yoo dhufee naan jette. Amma eessa jirtanii bisaan kan yoo margachuu danda'amte.
Amma mootummaa naannootiin bara baranaa kana kan calqabame amma waxabajjii irratti hin xumuramaree ta'u kan yaadamu. Simmoo areeroo biraabitii meeshaan siistamii jira kara kiiloomeetira 98 waan akkasiiti.
Yaaballirraa.
Galcheet bakka jedhamu water sourcing bakka itti argamudha. Booroolen boolloonni qotamanii bishaan bakka itti argamudha. Gaara sanitti ol baastaa rizervaayirii guddaa istooreejii jiraachirra. Simmoo gaara sanirraa kara areeroo geessuu dandeessa kara dubluu wayii geessuu dandeessa yaabelloo elwayyaa geessuu dandeessa simmoo shurubbaa geessuu dandeessa amma. Dursa kan kenname simmoo areeroo waamata gaba.
Kanaafuu warri areera jiru kiiloomeetirii aga areeroo kaaseetiin kiiloomeetirii 98 keessatti warri jiru.
Aga waxabajjii piroojektiin sun xumura saniin booda boolla wajjin walitti fidanii haga ganna keessatti bishaan argatee fayyadaga.
Kiiloomeetirii sun kennamee jiru nama gam? Gandagama jechuu dandeenya.
Egaa gandi hanga mataa gafarsaatitti gamagamanaan gama lachuutinu uummanni mandaroonni jiran hundumtuu horsiisee bulaan bishaan argata.
Horiilleen argachuu danda'a gaafasitti.
Horiilleen argata.
Garuu ji'a lamaa kanatti hafa kanaanii ji'a lama yookaan ji'a sadii kanatti hafa.
Kara ji'a lamaatitti yaa'u kontiraaktarii kan qabes immoo dhaabbata ijaarsa bishaan Oromiyaati. Isaanis egaa haga danda'aniin haga saniitti fixuudhaaf baay'ee irratti hojjechaa jiru.
Warri haanoo warri aanaaleen 12 kan.
Bara dhufuutitti egaa baajanni. Kana hundumaafuu kan barbaachisu yoo argame jedhe bara dhufu hin calqaba. Iskeejuulii isaa waggaa 2 keessatti hin xumurama kan jedhudha piroojektiin kun.
Kan maanta obbo Gonfaa naan jechuu jirutti jilam keessatti warri gara areeroo jiru warri gara mataa gafarsaa jiru warri gara simuu jiru bisaaniin argataa jechuu jira bisaan nama gamee dhuguu danda'a jennaan amma galmee harkaan qabu naan jedhe taatullee warra kiiloomeetirii gara 90 wayii ka'ee jiru kun bisaan argachuu danda'a jedha. Hagaaf durii jalqabanillee ganni tokko keessatti saniif hin dhaa jedhanii kunan ammoo hojii lamatti yookaan ammoo hojii sadiitti hin dhaa jechuu jira obbo Gonfaanii tana walumaan eeganna gujii baatta dabarruutu warri gujii baa jirullee aanaalee liidhan keessa aanaalee harqalloo keessa fuula hedduu keessallee namni dhibu makkana kan qaba bisaan gannaalirraan galchinaa jedhaniiti ganna kudhanii wayiitiin dura jalqaban bisaan achiilleen. Dhadhuma ibiddi buutaa'ee jedheeti warri achi hardhallee jarkeenii guurrateetiin dheebuu karaa mara namni sun eegate namuma dhadhaa ibiddi buu eegate jennamoo abdii jiraa jennu warra godina gujii baal jirullee maan jennaan maan sirraa dhageenya boogan faarra.
Gaaffiif deebiin kun itti fufa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya torban irratti sooraaf obbo Gonfaa guddaa galateeffannee kanumaan xumura. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13 765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 1985 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boor walitti deebina sagantaa saatelaayitiitiin nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.